Waiata tia kia I hua he waiata hou, he mahi whakami haro hoki ki ana. Nā tōna ringa matahu, nā tōna ringa tapu I taia ai e ia. Te whakaora kua whakakitea mai e I hoa tāna whakaoranga a kua whakapua kina e ia. Tōna tika ki te aroaro o ngā tau iwi, kua mahara ia ki tāna mahi tohu, me tōna pono ki te whare o I hara ira, a kua ki te ngāpi tō katoa o te whenua, I te whakaoranga o tō tātahu atu. Kia hari te hāmama o te whenua katoa, kia I hoa hāmama, kia hari hi mene atu, kia I hoa I runga I te hapa, me te hi mene ano o te reo, I runga I ngā te tere, me te tangi ano o te koronete, kia hari te hāmama ki te aroaro, o I hoa o te kingi, kia haruru te moana, me ngā mea e huana I roto te ao me ona tangata, e noho ana I runga. Kawakari te rite ia mō te ao I runga I te tika mō ngā iwi hoki I runga I te pono.